Ayo mashanga yote kiunoni, mama ni hatari. Na usiombe akaliwa na mikinanga nanga, njochoni nipe vya sali. Tena usiombe kinokio, kanga moko shepu kama joket, panda juu kama rocket. Show me love you dance bobo, I'm a shocket. Kundi wa manyanga chozi, mama unanipa na ozi, mapema ila unancho nyozo nyozo.
You make the man go crazy. I'm feeling you, baby, yeah. I wanna get down, down, down. I'm feeling your body kokiune chako na vyo kizungu shaka. Kipeleka round and round and round. Sogea kwa hapa ucheze kidogo, nataka unionjeshe.
Unionjeshe.
Toto unakata, unakata na data, na data na wewe. Bas njoo cheza na mi, tell her mama you got me. Twende paka nyumbani,
nyumbani, yeah.
Bas njoo cheza na mi, tell her mama you got me. Twende paka nyumbani, tell her mama you got me, yeah, yeah.
Moko shepu kama joket, panda juu kama rocket. Show me love and dance bobo, I'm a shocket. Fundi wa manyanga choza, mama unanipa na oza, mapema ila unancho nyozo nyozo. Watakukuruka sana wapake ngozi, ila weke upande hii.